RSL.
Kowiyete RSL na mandini e fulfulde jogade hunde ko anduda hebiraka do lawol lobbol ar jogi dum do wana andano nadu jia hunde ar andi wallahi hebiraka do lawol lobbol sey cioda dum e himbe ben non datol kam tati e chapande jo e nay sariya leedi men Niger kan holli dum don non en wiide ke neddo fu jogi do hunde do no andi hebiraka do gadol gacce lato wonno mobi dum non na lato hono sodu dum non na lato lawol gongol tokki no hawji torto dum ko hebiraka do gadol gacce non gacce ko wonno war hore nadu ko herniere gon woni ko wada ko dum heba
alede den crime ou dandeli
dume woni kulle komani todum
la detention en connaissance de cause
jogade hunde tawe jogido do endan no andi dum hebiraka lawo lobbol hettindo majjum tal kur sare leydi Niger datol mudum kemtade chapande jo enangol holli laabi didi woni ko dum wodi go kayno wodi jogade hunde ko hebiraka lawol gonga on wana hono no ngaddo gacce e hore mudum tawrte do wadugol gacce gol hebi hunde no joginde kanyi e neddo o wana kam wadi gacce kano woni no andan gacce ngada do ko hunde nate jungo mudum jogi dum dun laabi didi won don noni jonnon no woddu fa hande be andan wada gaccen toño leydi no immina hakkiloji himbe no teta himbe jawle mu en de ben himbe ngadna no en suuto natto jodo nadu konan suuto warto no wada kawrtal jidal mu dun en to don endan datol kebdide joyi gol suudu sariya leydi ni neddo fu do no andi neddo ona himbe be gaccen tebe non ballan don enna jomude hebama fu sariya mu dun warta kena hono sariya ngaddo gacce e hore mu
neddo kebado e majju dume woni ko jukkete
pour ce qui est du
talkur sare leydi Niger datol mudum kemtade chapande jo enangol holli futtawa no jogi hono are ko hebira do lawol hen yenna war hore e le sari on endam no wawi kasse hitande yaade ko tagu dubi sappo yonnede ko junaaji na yaade o junaaji chapande nay tayne kay du e le datol kem didi e jeego hollaynani hono neddo tawa do waldi ngado gaccio endam ga heba rena mo nadu konnan balla dun e suudo sentama hono suudo sari en tokkidum fa nang no way jukkede lebbi jeego yaade duubi joyi kasu nadu konnam yonne ujunaaji didi yaade ujunaaji nogay nadu jukke gotel e didde en
1000 francs ou de l'une de ces deux personnes.